nabad waligaa afgarada korjeeda dagaalka iyo sinodorada ku dhah warmaas qoomeedaha bulshada ama dowladaha tartamay iyo nabadnaha adanig iyo janjeeran inay nabadiyo ku taliyo ka sinonida ururka nabadiyo horumarinta dhalinyarada Soomaaliya waliba isku kumidaya ururka ku shaqeeya magaalada Barwe ee gobolka Bay kaas oo jeedka la soo biyeeta ku taliyo ka sinonida iyo horumariyo ka nabada sidaali aadan oo ay agaasimaha ururka nabadiyo horumariyo ka dhalinyarada Soomaaliya ee ku galo magaalada Barwe ee gobolka Bay iradi warnaadeen kuurbi doorasho wal qowdeed ee dhiniga nabada
harto waqtigu is aasaasiyi iyo shaqadiis runtii muddo la feeriyeeda insha Allah daweynin ee ururkan way la aasaasay ee bartamihii 2018 almost marka wan yar yaata ururkan teeganyo shaqada baaxadda leh oo deegaanka ku hayaana dareemo karta in usaha abaabulo shirweyne inta la eeg oo bulshada Soomaaliyeed in isku ay doonto dad khubare ah oo arimo nabad ku saabsan isku ay doona ujeedada soo kuwiyana soo tagayna way baa in generation ka turugo iyo generation ka hor nabad iyo isku yira taas oo la jeedna generation ka hor adeyalka oo sadan kan san runtii burburka wadanka ka jaray nabad ku shaqeeyaano xalinta khilaafaadkan teeganayo iyo expectation ku yahayaan jiilka maanta iyo gudbi karaan jiilka maanta meel iyo kasi aan qaada karaan jeedadan kubiyan ururkan teeganyeen taas oo horta nabadda way waa mas'uuliyad wadareed waaye oo qayb kasta oo bulshada ku mid ah ama community leaders ka haadeen ama dadka bulshada caadiga ah haadeen walilan ku baahan inay mas'uuliyad iyo responsibilities ku saaraan ka shaqeynta nabadda iyo ka hortagga colaada runtii lamadaas jeeyo oo bulshada qiimo shaqal duban soo bida way dareemo karnaa inay lamada yaraadayaan marho meel raayus colaada yaraatana dibadda badada doonto meelna meel alaad ka jartoon runtii dareemo karto walbarasho ma jiraasa awlaad iskoolan baa samale meel raay caafimaad ma jiraa runtii walid la dhaawacay way jiraan magaaladii dhan qaba ka bilaabadaasa soo dibadda hoob mas'uuliyad la isku saaro qof kasta bulshada ku mid ah ha maalinki hadafadii ho dhaqtarkii ho injineerkii waalidkii kii hilibka ku shaqeeyay dadka dhan nabada meel raas mas'uuliyad wadareed waa idan lan kasta mas'uuliyada ku saaranta waati meel raayus oo riwanka era jireen awlaaday iskool kuriikiyoonay gabartay iskool ambahaanu guul ku sheenaan fadhe marka tadminis nabada meel raayus oo naasna luugleemadii Soomaalidii raas oo nabadana meel raay mas'uuliyad wadareedas inay tahay muhiim in tahay bulshada qof kasta oo kubidan inuu ku shaqeeyo lagu baahanyo ururka horta dhalinyaro oo runtii mas'uuliyad is saartay mas'uuliyad hadduuna sheegana mas'uul wadare ka hayna saarnaa tii dad in gudoodan meel raayus diyaar aan naga dayayno doorka uu ku qaadi karnana dareemo karta barnaamijka meel raayus dhawaa uu qabado doono ba tusaale noolan ah inuu door bulshada uu ku qaadayn oo nabad dhiska ah inuu afadaayna message ee fariimo fayla oo nabadda ku saabsan ee ka hortagga colaadaha iyo xalinta khilaafaadka ee bulshada dhaganka in la hanaga ee hal abuurka ganacsiga lagu dadaalo oo creativity bulshada la koyta lan meel nabad in qajarna creativity ma jarra hal abuur ma jarra blanka waa fikir male almost way ka fikiraaya inta lan qaxay inta lan guure uma tudhan rafaada ka jiraayaan markaas marka doorka uu ku qaadadaana nabadda iyo horumarintii way qayb ku ahaa barnaamijkan hataa dareer oo dhawaana uu fadaa inuu qabano door faylana runtii ka ciyaarahayna bulshada deegaankan iyo guud ahaan Soomaaliyana farajeena inuu kaalin weyn ku qaadana nabad dhiska iyo nabadeynta bulshada insha Allah
waliba jira urur badan oo ku shaqeeya horumariyo ka nabad ee kula galo guud ahaan gowrada dalka Soomaaliya aan sanad door weyn ku qaadaw ku taliyo ka sirnida iyo horumariyo ka nabadaa